Oh, ngan pass ifo. Ngan pass ngakani ngakute. Hey, voice liyami. Eish, ayenzani. Hey, Raja sauce. Yo, welcome to Behind the Norm. A smooth jazz. Hey, nyaupe. Chiki. Gas. Wasteva goose free. Busy. My sauce like Raja. Fana man and the Archer. Loko ntolovela thaka ni gumisa Archer. Ndzi ni ku thava. A ni endlele ku ri u nchava. Ni lava swi tiva ku ri na vava. Va fana lava va ni galagala ni ta jinja xin'we na xin'wava. Ni zonazo me ni dala movie action ya horonga ni voni soho. Boxa nkolo ku ni sayiza saza ni mesa ni ha ni tlangi bolo. From khale ka khale nkarhi ni tika ni sweswi ni hlanya moho. Boha mphiga ni chela vhika if wa ni twa u nge ho. Endla ngopfu na matimba ndlopfu to this new you have to feel a form. Ka wisani o two mountain for your body va ta report. The action inside the machine. Hambo ni tukula ni robot. Elevation, nomination. Songa rap la passion. Pari ni endla swa west deck ni vest ni best. Ni pase na test ni best. Ni champ ni spit at the fire na gas. Chava ti gas. Pari my steel is best. White defense ti less. I'm insane. Pari my stuff is tense. Kova ka chess. Ingi ni wine ka dench. I was with my brother. Bloodline. Aku nchincha ti flow. Si ena ni soul. Tisa tu feel the shit in deep. Ati bazi ti lori. Meni mu lori. Tisa mafenya ka rap. Nickname ya mina is soul. Waka makamu eshela back in sata ti lines in fika pitori. Yes in goes. Busy givara loko ni deliver beef in goes. Twana vumboni just like Kane unge ni voni. Boxa matihlo ni lahla ti body. Taka matihlo ni chela ka kopi. Sino di twana xitora ntirhi va fana vonu nwa ti body. Hambi wa kwata u jump wa swi tiva ni xikandza na vava ku tala wa chava tongala mahala on size. Ni khoma ni ku napa u na mau swava ku fana na tin'wembe u nava ku tsaka ka wena hinkwako ku nyama ni fika xinyama. James givara va fana hi speed ni siye na kwara. Yes isi ku dakwe na mara. Bichu ni tala hi ku lahla na faka. Tirhi u cheri ya mani na noka ni texta wela ni faya ni vaya. Sula mulomu xi endla hi womu. These niggas they play my bet. I got it the vibe, I got it the sauce. Them randa some match. You know the type girl rap as me. I'm a G, OIT, this B, AT, is L, IT. You done fix a CPT. Let me take a breath. Be prepared to dance. I'm peace, a nice Red Bull. Let's dash. Vona va ni seketela na swi vona ku ri ni ta fika fa. Ndzile mhani ni ta xava bima ni xava bentsi xa xilahla. Ni xari na ni ta the pray. Loko ni fika my nigga the pray. Faku me my nigga you pay. Ni te ni beast ni vite the game. Rap ni khome milenge mavoko matolo na nkolo ni twista enhloko. Ni tirhisa byongo tibazi ti rhymes ti lines hinkwaswo ni pala. Swi endla hi combo impossible. Swiva possible na untouchable. Invisible ni kwatable and chargeable. Untraceable ni xikakalakula. Hambi khompyuta na kula. Panchi ni ku fita wuxurha. A hi mij Dracula va swi tiva ni tsesa ni beka ni hleki. Muxi xikafula spita tibazi speed xa kulwa va basa tibit. Session va nuka Behind the Norm ya rula. My skill is straight a rula. Ya na zula mani copycat. I'm a crazy cat man TNT. You are a cricket, fucking bust that, man gifted. My art skills are gifted, they not that. You can't get, catch me if you can. Shishin uk chela nzeli ka hash. Taku feel that punch that 10. A smooth yes, always busy.